Ngixoleleni ngembuso mina bengikade ngingekho. I-Arrive Alive yasiqeda yini izingozi emgwaqweni? I-Better Life for All yagcina ifikile na? I-Nevirapini siyatholakala yini? Ukukhishwa kwezisu sekoba semthethweni na? Uphi uNicholas Steyn wadubula ingane u-Angelina Zwane? Wathola sigwebo sini uPeter Odendalo wadonsa indoda kaMampuru ngebhaki? Ngixoleleni ngembuso mina bengikade ngingekho. Amaphoyisa abulawelwane. Apha amabhuna ayishumi nani abulala uTsepo Matloga, basawadla yini abantu abamkhwebevu nogologo? I-Rainbow Nation iphi? Lusesekhona yini ubandlulwe kulelizwe? Udlame lwamatekisi ngabe lusaqhubeka yini? I-TRC yagcina yenzenjani? Ngixoleleni ngembuso mina bengikade ngingekho. Amadoda amadala adlongelelana izingane ezincane. Apha amabhokobhoko bazilolonga kanjani abantu beyinqunu? Basabhubha yini abavukuze ezimayini? Irandi selinjani manje? Isesekhona yini imikhukhu ezweni? Izinja zabaqashi sababulala yini abantu abamnyama? Kwenzenjani e-Cape Flats zaphela izingane? Ofezela Scorpions noZuma babangani? Ubani Osama Bin Laden futhi wenzeni lo mlisa? Uphi uDokotela Voter Basson? URobert Mugabe noTony Blair bona babangani? USaddam Hussein wase-Iraq yena wenzeni? Zagcina zitholakele yini izikhali zembubhiso? Zagcina zithengwe yini izikhali zempi eMzansi? Zinqunywa amakhanda ziyeke ngokuba imibuzo ngayipheli.